Your RJ, Professor.
It's Poly G on the beat, boy.
It's high time we let these people know what it is, boy.
Shituka music, baby.
Mina kumbuka. Miwa abo bakutafuta maisha bari nicheka. Bari zema chitaweza. Mola, hana bari kimi na leta bia kuria kumeza. Bata choka na mie. Taleta na bingine. Shabari nicheka, yeah. Bari zema shitaweza. Mola, hana bari kimi na leta bia kuria kumeza. Bata choka na mie. Taleta na bingine. Shabari nicheka, yeah. Bari zema shitaweza. Mola, hana bari kimi na leta bia kuria kumeza. Bata choka na mie. Taleta na bingine.
Stop with, but you got son of so we ain't gon' never stop. We bring it one after the other.
J'arrive avant ta glace au pôle Nord.